nasemadala anizwa mnizwa khe ngikizela ngikizela mnizwa uyisikhashana sisashumayela beseni yabuyi wundu lisola tumakoti malo uyisikhashana sisashumayela beseni yabuyi wundu lisola tumakoti Uyisikhashana
Uyisikhashana
Sisashumayela
Sisashumayela
Eseli yabuya
Isolanga Isolanga
Uyisikhashana
Uyisikhashana
Sisashumayela
Sisashumayela
More music at gospeljingle.com.